umfanekiso wamashumi amabini ananye. Emva koko uYesu uphinde wahambela eKana kwelaseGalili, apho wayejike amanzi aba yiwayini. Igosa elithile lakomkhulu lize kuye, laligulelwa ngunyana walo, ke lambongoza uYesu ukuba amphilise. uYesu wathi kwigosa elo, "Goduka, unyana wakho uphilile." Kwangelo lixa kanye uYesu akuthetha oko, umfana lo usuke waphila. Abakuvileyo oku baqondile kwa uYesu unalo igunya lokuphilisa izigulane.